waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa galab talaada bisha luuliyana ay tahay sanadka 2024. halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda S B S, magacayguna waa xasan jaamac. wararka maantana waxaa ugu waaweyn: dowladda federaalka oo sheegtay inaysan cabsi ka qabin falcelin ka dhalata doorashada soo socota; senatarad Fatima Payman oo shaqadii xisbiga Laybarka laga joojiyey; baaqiya ku aadan in mamnuucidda xoolaha nool la soo dedejiyo; dowladda federaalka ayaa sheegtay inaysan ka walaacsanayn falcelin ka timaada bulshooyinka muslimiinta kadib markii xisbigu uu shaqada ka joojiyey senator Fatima Payman, taasoo ay dhici karta ayaa la yiri in codad badan uu ku waayo xisbigu. Saaka oo talaada ahayd bisha luuliyana ay tahay labo, ayaa guddiga guud ee xisbiga Laybarku kulan ay ku yeesheen Canberra waxay si aqlabiyada isugu raaceen mooshin lagu taageerayo ra-iisul wasaare Anthony Albanese go'aankii uu ku gaaray inuu shaqada ka joojiyo Ms Payman kadib markii baarlamaanka gudihiisa ay la codaysay xisbiga Greenka ayna u codaysay in Falastiin ay noqoto dowlad xora, iyada oo sheegtay waa senatarad Payman inay mar kale sidan oo kale yeeli doonto haddii loo baahdo. tan ayaa imanaysa kadib markii joornaalka The Australian Newspaper uu ku soo waramay in ururo muslimiin ah oo ay ugu baaqayaan muslimiinta inay raadsadaan musharaxiin kale oo markaasi ka tartama kuraas ku taala Sydney iyo Melbourne oo Laybarku markaasu haysto ayna degan yihiin bulsho badan oo muslimiina. xisbiga Greenka ayaa ugu baaqaya dowladda federaalka in mamnuucidda la doonayo in la mamnuuco idaha nool oo la dhoofiyo la soo dedejiyo. mamnuuciddaasi xoolaha nool ee badda lagu safriyo ayaa la mamnuucayaaba layiri marka la gaaro bisha May 2028 iyo wixii ka dambeeya kadib markii hindisa sharciyeed dowladdu ay ku mamnuucayso ganacsigaasi laga ansixiyay aqalka sanadka xalay oo bishu ay ka ahayd. Dorinda Cox oo ah senatarad ka tirsan Greenka ayaa sheegtay in marka la fiirinayo badqabka xayawaanka loo baahan yahay in markaasi mamnuuciddaasi la soo dedejiyo oo waqtigii horey loogu qabtay laga soo horumariyo. booliska New South Walesna waxa ay mar kale ku celiyeen baaqiyo ay ugu baaqayaan waalidiintu inay la socdaan caruurtoodu waxyaalaha internetka iyo baraha bulshada ay ka isticmaalaan ama ka daawadaan kadib markii la xiray wiil 14 jira oo lagu eedeeyey mindiyeyn ka dhacday jaamacadda Sydney. booliska ayaa loogu yeeray campus ka tirsan jaamacadda ku yaalla xaafadda Camberdown saakay 8:00 subaxnimo. nin 22 jir ayay booliisku halkaas ka heleen oo dhaawac mindi qaba. ninkaasi ayaa hadda isbitaalka ku sugan isagoo xaaladiisu ay degan tahay. wiil 14 jir ayaa waqti yar kadib ay booliisku u xireen mindiyeyntaasi. ukunta oo ku yaraatay dalkan Australia kadib xanuunka hargab shimbireedka ee dalkan Australia ku faafay ayaa saameyn ku yeeshay ayaa la yiri qaybo badan oo nolosha dalkan Australia. hargab shimbireedka ka dilaacay dalkan ayaa waxa uu khasbay ayaa la yiri in digaag iyo shimbiro kale oo ka badan 1 million in la laayo la dilo. makhaayadda weyn McDonald's ayaa lagu qasbay inay wax ka bedesho saacadaha quraacda laga heli jiray makhaayadaheeda. McDonald's ayaa sheegay in subaxii quraacdu ay socon jirtay ilaa 12 duhurnimo, haddase la helayo oo keliya inta ka horeysa 12 subaxnimo. saadaasha hawada berita magaalada Melbourne waa qabow aad u daran subaxa hore, inta badan sawa cadceed iyo 13 degree. Sydneyna waa roobab iyo 17 degree. halkii Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 66 senti oo lacagta Ameerikanka ah.
like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.